Baby, I'm not sure. 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 Baby, I'm not sure.
Na mikogo, sula kama vile ya kimodo. Kifani yani hembe medodo. Uno la dunia kasotojo. Mtoto anavutika kama jojo. Siku tunakesha kama pop, pop, pop. Macho juu juu kanajishaua. Kala kumbu anavolimua. Mimi chizi ananizuzua. Hata pesa nitaka nunua. Pili pili mina washa katoto. Siri siri mina wapaza moto. Taka kuna nikana toka rushoto.
Baby ana show. 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 Baby ana show.
Bagaraza kele nilimona henzi hizo hana nitashem. Hakuwa na phone. Nkam niluru ya kanisevu mimi phone. Kisha uwe kisikia rawe nilalue. Nilalie ukisikia rami nisanue. Teno mejaliwa siyo shepu sura. Mungu kakujaza yani mpaka ekima. Nataka siku leo wete tule dina. Pili pili mina washa katoto. Siri siri mina wapaza moto. Taka kuna nikana toka rushoto.
Wana showbook.
Masponsa.
Wana showbook.
Showbook.
What a showbook.